Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kala kedi do studio tamani o do sa yo saki ko modo mandi ko halanton kabaruji gondi do de jode maison de la presse la Bamako Salim Jora wonani en to boggi jandeto imma daraja ma lati masallu heru salna gollamo mo fottaki kanyi e yurkurukuji le mari do nan watta imma daraji mudo nan gonda le nyala de kurde handen e wi sartobe kasindinal imma daraji jama ana tongi e do yidde hedede le sandu golle demokrasin kaako wada watta imma daraji di mudun du ana mandina ko hoji jama odu suka amali an gondi e bande kudde cigiroje fa beedoro kuyam golle kanye e wedde hakkilo doktoren ka kulliti korsa wala na hono bangol de do kudde sabe eden bonani cellal eden bayidu waddude kandi ona majereji jaban gol hono walti gonni ga sare leedi meden do anan gondi e wadde le pali leedi meden di fu ko wadi gawo kenyen ko non mobali jama kewdo yo di gonni sembe kabaruji di ben jogani an bismillah modon e dosti jotamani imma dara jama lati masallu heru salana goddu laamu mo foccaki golle kanyu e yurku yurkuji le malido imma daraji anan gondi e hewde kanyu e hebudu dole le leedi meden nyalaade handen nan murtereji mudum fuddi hebudu du jaabuji le pale yogaaji ka keddana umar waygal e mamadou sam seku fa bedra del fam
ko sakiti ko fu majireji di an jahana keba sembe le leedi ndi dum fuddum fuddino le saha leedi ndi gawo kanyu e tumbutu yimbe le be jaltino ton culi kurde hollitindi wiide be jabayi fa mo hakkundejo joddine ton le ko dabbino ko bale halanane e goddo to gawotode ben dumaji kasen be bi ebe kaja gouverneur goddo to yoppono ko yimbe le halanane e gombe tobe be kolitiwdi dum wayde pamral hakkunde laamaabe kani e laamiibe kede kanko noddete dum Moussa Souma may gaw kanko laami songaabe to gawoto ko mo sifi do hen
titolla tan wonni rafikal dal ana e torraji so yottike neddo tan joom na wawi wadde sibono na fuf sona dun e madaraji joni di hasindina ka fe so si woni ko kan den dawrude hono dido sifaji
kan ko no docteur Fatoumata Arber ngondo to tumbuto kalawle beme ande de wattu fo holitido malido wala fu ko heddi sar haja fa nanen da sina ngada majere non wattu so lamu o matine kanye yimbe le gombe tiagal leedi ndi kede ko mo sifi do hen
ni mila wide ni enna buri sabi den woni ko kedde andarndu babotobe lamu leedi mali be andan wide bibbe leedi mali e lami be ngadda fi hakkilo bangal ko beedo anni gollude ko minan bibbe leedi mali ndi je leedi ndi bangi goddo dum imma daraji e leedi arabu be ngadi e liko jabbi be dani min famu bangal jogola lamu den so ni jamarande jabali lamu wala
i do majireji wattu jono yimbe be puddi hebudde le hen galu to kolon jabato le reseau sikasu yimbe le jaltunobe to so kolliti wide zuzo yoppo on do nokku kolita wede zuzo witte haaje modu yontere jabbinonde kede kanko no docteur Sekou Denis Mari ko ko ma sifi do hen
odo zuzu ngado bo yurgu yurgu o ndangi kalisi jungo yimbele yoga bedo yimbele kuliti be wide kala damgal uddira do kalisi wawata ko fi udditirede kile ndenno be totti mo kalisi yalla mo hokkabe bural der sargul gul non dun dum lati goto fuf metama fawde e suka jokole o ndenno ko zuzu on ndangi kalisi woni ko uddi inike o jabal fi wadde waylitere andon wiide wana fi suka be tan yo kolon jabam kobbe fuf fi dugule en yimbele sahibe ngoni kuliti be yo yoppa golle o yelta fi der ngedi ndi hanka sen hajma fuf wala imako so ni nder balɗe tati o yaltali kala ko heɓɓimo kanko soodi o weli hoore saabi jamma muɗum fof gouverneur o e kaña procureur o neldi neɗɗo waranamo no o wittiri
le ko sakiti ko ila wiya fannuygal sariyengal ƴewte le leydi meɗen ndi yimɓe le ɓe ana gondi e yaltude le nokkule ɗe ɗo won mbiɓe jaɓananuygal sariyengal eɓe gondi e laninade majireji le kedde leydi ndi
e wi sartoɓe ka hono kasindinal imma daraja ma ana tongi e dow hono yidde heɗede le sandu golle démocratie kaku e wi mabɓe du imma dara waɗa wattaji muɗum ana mandina ko hoƴi yimɓe kañu eno faamu wondi e yarude yeeso banggal nawtorade kuɗɗe gollirɗe kabaruji ɓeydoji du hono peral kanko maître Abdourahmane Ben Mamata Touré wonko haalde Mariam Maiga keɗɗana Mamadou Sam Seku
kala ko kolliti ɗon no joni gana fe imma daraji darode hoore muɗum sariya yo ɓuuri fof hollitinde mette muɗum yalla kabar o na maate jonno ko ɗum saabi nawtorgol majji nder goɗɗum yo bata ko ɓuuri hewde ɓeɗo sukaɓe mali na jogui hakkunde duuɓi nogay e joyyi yo sukaɓe jiiɓe aduna nder wattu démocratie ndenno ɗum tan ɓe andi ɗum ɗum walda e kabar anda kese ɗeɓe nawtorto joni ɗe bangal martodirde kumpa no yawiri e no fewiri kala ko woni yettugol sariyaji eko dande mum en minen mila wiide ɗum wona fe hunde ɓe hulɓininde nde sembinan jaati kabar démocratie o sabi ɗi holita wiide hankasen malinkoɓe ɓe ɓuuri fof sukaɓe ɓe na gondi ɓeydorade faamu dow ko heewi iwde kabaru leydi ndi yahde kabaru nokkuji ɗi ɓe goni fa yettade kabaru gollirɗe laamu e kaña jogola kuɗɗe furba ɗe.
Kala ko jiɗɗon famitade poyɗe fay dow ɓeme ami ande Facebook na Twitter oɗon mbawi ɗo hollitinde hakkillaji mawɗon dow nodduɗo hono numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12. Sukaɓe na gondi e ɓande kuɗɗe cigaroje hono tramadol na kodein fa e wi maɓɓe ka ɓe ɓeydoro kuyam golle kañu e welde hakkille dogotoro en ka kolliti kuteji muɗum banggal cellal ana daɗi sifa saabi ana wawi waylitinde hakkillaji jaati keɗɗen Oumar Waygale e mumini sende bu fa ɓeydoro ɗen faamu
poɗɗelɗe noddirta tramadol ɗe holli tan wiyede ñalowma hannde o sukaɓe jokkolɓe hewɓe ley leydi ndi ɗeɗo poɗɗele ɓammata so culowo dunke ande woɓɓe kolliti wiide ɓamdeɗe iɗum wawi waddude kutteji goɗɗi yettade cellal mabɓe iɗum wawi imminde hakkillaji sukaɓe jokkol woɓɓe antoon du keɗe kanko dogotoro noddirteɗo commandant Ismail Makalo komo sifi dow hen.
Won sukaɓe anan cuuɗo ɓamdeɗo yallaɓe ɓe kollita ɓeɓe cuusi ɗum woɗana cellal iɗum hokka hoore nawoje ko wonani kabaru hakkille yo safaje ɗi woɗana ɗum.
ɗeɗo poɗɗele yimɓele pharmacie ɓe gono sottudede ka ñalowma hande oɓe kolliti wiide yiilotoɓɓe ɗon cetto ɗeɗo poɗɗele ko yiltoɓe ko du ɓuuri torrude sanne sukaɓe keɓiranɗe no jiɗiri fur keɗe kanko docteur Modi Diane yo cotto pharmacie le leydi ndi komo sifi dow hen.
Tramadol ke nous avons ici
tramadol komi cottata yo poɗɗe milligramme cappanɗe joyi kako sukaɓe ɓammata yo poɗɗe milligramme temedere min cottata ɗum e pharmacie ngaji ɓeɓe cuuɗo sodude ɗum e lumo ɓaleji ndeno adadu sottugol tramadol ngaji ɓeydaki do hollitingol ordonnance minen kay min
cottata
ñalawma hande yoɗum wembi sanne suudu huminiɗo haɓude e poɗɗele bonɗe wonde le leydi meɗen ndi ɓe kollitide ɓe gondi yaltin ley hen ɗati fa ɓe cakko ɗiɗo golleji keɗemo kanko magistrat lieutenant colonel Tunkara komo haali dow hen.
Dabareji yogaji ɓamama min kollitama wiide ɓamgol tramadol ngaji ɓeydiki le gallure bamako nde min neldi photo ngaji e gollidinɓe amen doyen en yalla ɓeɓe faama no ɗum ɓamete fa ɓe fiya dabareji hakkunde keeri leyɗe meɗen bati ɗum naata wonko min nangi ka ɗum heewa san. Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo toɓe studio tamani
sengate kabaruji région gaji meden keben famuta hono golloɓe suudu dogotoro ansango yahanoɓe tesit tetama ko jogino fu keñe yo yimɓe jogiɓe kaɓorɗe nayondu paliɓe e lawol paade mumen du en e hoore wadde koyɗe ittam ɗo boni saabe doggi fateɗo bonanda ndiyam le gallure segunde hono sukaɓe ana gondi ñalade kurɗe hande e awtade fonceji ɗum doginirɗe ndiyam toon o golle ana ele projet segu ville propre ɗum segu gallure seninde yo maire daɗɗi oɗo projet kuuɓo hono deyale sappo e joyyi gallure nde hono majereji jaɓɓangol waylitingol nuuge sare leydi meɗen ana gonda le paale leydi men ndi ko heɓananɗe ko waɗi gawo ko noon moɓali jama kewɗo kikiɗa ko o majereji gaɗan tumbututuɗu banggal hono jaɓɓande nuugal sariya ka yoɗo kadduɗe ɗiɗo kabaruji kedde heɗade fande yewtere ma ana yesso yen tawde jamdu